bafanaba sasikula kunye sidlala kunye silogishi kodwa kunamhla sengasababoni sebeyophangela kumazwakude.